예. 하트팬. Mungu Baba, najua mimi ni sina. Aliyakutafuta tu, si unajua mingi sina. Challenges kibao lakini siwezi back down. Mara mingi najaribu na shindwa lakini mimi siwezi back down. Hata nikizama mimi siwezi drown. Born winner. Blessed and favored, yeah. I love the sinner, lakini najua siku moja crown utanivisha. Blessings, amina.
Kuna wakati nateta, mwana nikiteseka, ila kwa wakati wako utatenda mema. Hapa uliponiweka, subira umenifunza, nitangoja matokeo kwa kiwanja. Na hisi kama ni
darkness to light. I love my days and my nights. You send the blessings straight out.